Wabadde wava wampitewo ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde asimbula okwolekera ebitundu bya Kawempe gy'agenda okusisinkana abawagizi be n'okubakuyega okumuyira akalulu mu kulonda kwa bino okw'omwaka ogujja 2026. Olwaliro wabadde asimbula wabaddewo amaanyi ag'enjawulo agateereddwawo ebitongole eby'ebyokwerinda era nga kino kireeseewo okutya n'okweraliikirira naddala mu bawagizi be nga n'abamu ku bo ab'ebyokwerinda babadde babalemesa okutambula okutuuka mu bifo naddala okuwerekera omukulu ono Kyagulanyi bw'abadde atambula. Kino kireeseewo embeera ey'enjawulo era abamu ku bo ne balaga ennyiike n'okutya era Kyagulanyi nayogeddeko eri abawagizi be nga tannaba kwolekera.
Bali mu kola efujjo, bali mu kuba abantu emigo ekimenya amateeka. Poliisi webatukoze kavuyo tewabeerawo kavuyo. Poliisi webatukoze fujjo tewabeerawo fujjo. Tetugenda kutambula tugende e Kawempe wetulina okukola show yaffe, wetulina okukola kampeni yaffe. Tugenda Kawempe mubulowaazi we tulina okubeera ne rale yaffe esooka. Fe tukuuma amateeka tuvugire mu layini emu naye kamera zammwe temuzijjaako. Sisi cameras running. Kamera zammwe temuzijjaako kubanga kamera kyo ky'okulwanyisa ekisinga. Mukuume empisa.
Ono bw'atasabye abawagizi be okutambula nga bagoberera amateeka n'okwewala embeera yonna eyinza ate okuleetawo y'okulwanagana oba okuyiwa omusaayi mu kiseera.